ele kuyam won ko yimbe le region ngaji kesi andani odo kabaro ano to gosi e banyagara
gosi no remercie
de menen gosten mede welti sanne mede jota lam kollam hakkuni region mede mila handen dul wi mal kesa halte don ana mu wonde ibde lawol sa arano mede mila dum fenen menen yimbe jodbe gosi mede hasingin e lamode kesa pecete de leedni sam ana faabo amen men ga lamode me battudura sanne tegal mudum sunna nato sabe du golleji kewdi kum nayri bangal government wadele nukuja amende
sur place
jamar gundam tumutu e communeaji kewdi minaka kay wona no ngurri jogabe dido nukuji di majiki jati yalla wuytade jogola keso kubeje de
c'est vraiment une injustice
sunna haade ma gonga duke sare jabnade jati sabe menen jik amen taji faawala sedan homo fu le genni gundam hannen sa ie ko fol mudum attama ana metta du o kabar me wadne majere holutunde metti amen honen me hewtir hakkeji amen yalla nukku amen ana waw natade cercle min hakkile fu mo holliti fe gote mudum pamaka le cercle amen di germen minaka e lamba wan
c'est grave
ranci moso
to dara tundun yimbele beltaniki jogolo keso nukku mabbe o kanon be jogi sugula rafndenagu e kabar wuteji
okin community mali
community fe gote wala le leedi mali ko way peccede kasil sabza yeyu hande so ida peccen community ngaji yogaji natton walle hakkune yimbeji joni be nukkuje misale mudum jati cercle ngaji yogaji antone a tamanton community ngaji le di cercle ngaji fe commandant ko noddete prefet wala den nukkuje yogaji le dabiriji de wonde fiide di beda hani tinnade fahanden yalla di golleji an heba lawol le cercle ngaji kay community ngaji fottode arrondissement dibe wondi e jojjunde
commune e arrondissement
balé pultinkobe na cirti hakkilaji do odo jolo keso kubeje de hakkilo secrétaire général fedda kudem kabar mudum na waw jati sambidi tellaji kabar wuteji kadanna alassane abakan kun secrétaire général kudem
mene hasingini e wadede cercle nyolman handen gaddu e tawede fu fellam watna me hakkile sun halade gonde metti amen san
yewtagul jogolo kubeje de na hasindina wonande malinko e fuf sabi kabar wuteji de no holitri horejo APR Umar Ibrahim Touré
salade fide dabireji ko nari bangal wadde wotinaaje handen ana jogi torraaji sattude le leednin sabi lamu ana wondi e beccude lamorde kessale leednin du hebta lawol le o watti soni be jokkin di golleji wotinaade yan faahno dubi cheman tati dubi cheman nay di wattaaje sun halade gonga dum wala huune ko yalta
kanko dunke politika ko Pierre Claver Bakoroba Traoré holti wiile lamkobe na han yewtaade kabar mudum dum latto sababu e wimako wetude metta yimbe
en fait je vais être honnête
dum huune ko homo fu dominon mingele milo dan du ana hokka ngari kessi lamu leedi mal on fotal lamorde meden kessede le leedni ga du e tawede fu ana wa natade sabe wadde torraje kewdi li wotinaaje warande wadede
modele de gestion administrative
mitin wiide han kessa leedi malindi yo region ngaji sappo e jeenay cercle ngaji temdere chapan joy e jeegom arrondissement ngaji temdere nay chapan jeegom e jeegom commune ngaji temdere jitti e sappo e jeenay e gelle unyaaji sappo e didi temdere jiddi e sappo e didi lam ko mitin wiide dun hun cangol hore dido no kuji di wona don e don sede sede dum gollete kadana docteur Youssouf Z Koulibaly kangon horejo fedde humaninde jogola kubeje e le CNT
e donc ko nari bangal jama ko goltal en nokuje fattode kaaki mudun wawa hebede li watti joni ana tidi jadi di golledi be wonde wadde heba lawon so wala ni honde dubi cefande joy yaade do mudun le leedi mali
gol yewta gol fanda mudun wilam ko be transition be yo newamuya e le jogola lamu kanyadun yalla service ji di e bibe leedi ndi na bayda battundirde